www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
Jokati. In a crease, yeah.
Did you for watch your name, Paraso and the Pats? Mustn't deny a meal, a cocoa for sale. God design a capena so can you seal? Mina make it worse when they feel like. Show me Mandy Kudzai, Mamunako, Akamakunzuzai. Ndikati chonde chonde tande pata mai. Iwe ndi kumati sundi fila ai. Ndi majita kufuna kulilai. Koma, give me one chance. Kuti uone mene ndi maku kondelai. Musi na yambila, kapena zaine sukani zila. Zima ndi kudzai, Mamunako, Akamakunzuzai.
Zimani kudza kama kuzunza iwe ine kuno nanesa love you. Zimani kudza kama kuzunza iwe ine kuno nanesa love you.
Ndikudziwa mamuna kundi shasha ama chena ama ikaya kwino mbasha ama kutapula suho ndi Natasha. Ndita kukukondanga kali ndilibe kwasha. Ndi kutenge tina, ndi kusinte tina, tizikaje tina. Ukale wanga wanga, uzipanga zomwe ne wapanga. Iwe yoi.
Zimani kudza kama kuzunza iwe. Ine kuno nanesa love you. Zimani kudza kama kuzunza iwe. Ine kuno nanesa love you. Zimani kudza kama kuzunza iwe. Ine kuno nanesa love you. Zimani kudza kama kuzunza iwe. Ine kuno nanesa love you.